Petition a yɛde akɔto special prosecutor anim no ohwɛ recommendations a committee a yɛpa wɔm sɛ ɔmohwɛ madam Charlotte Asɛe ne Amadou Sule ne Georgina Amankwaa ho nsɛmsɛm mu no ɔmotwe ɔm report wiee no ɔmo se yɛn prosecute wɔm ɛwɔ nyɛma nyɛma bi ɔmayɛ wɔ saa procurement ho nsɛmsɛm ɛne sika a yɛamfa ntoto yie ɛno nti na Center for National Affairs yɛde saa petition wey akɔto special prosecutor office anim yɛhwɛ Metro Mass asɛm no a yɛde kɔto n'anim na ɔyɛ nhwehwɛmu na saa asɛm wei a yɛsan nso de akɔto n'anim yɛnim sɛ ɔbɛyɛ nhwehwɛmu na deɛ ɛba ne sɛ special prosecutor's office no ɔhwɛ mu a ɛsɛ sɛ ɔyɛ nhwehwɛmu na sɛ ɔyɛ nhwehwɛmu no na ɔhu sɛ gyinaeɛ wɔ hɔ a ɛsɛ ɔde saa asɛm no kɔ court a na ɔama so de akɔ court nti sɛ ɔyɛ nhwehwɛmu fa saa nsɛmsɛm wei ho na ɔhu sɛ indeed nya entne ekoso anase nya ma ense ne fata koso a obeye ni hwehwemu na ode asemwe akoko ye repetition akodira.